kweli Yesu ni mshindi,
ameshinda
mshindi, ameshinda mauti,
zima,
amefufuka Yesu yu hai, ni mshindi,
nawe ndugu
mshindi. Amen.